Cutty Cutty Entertainment's baddest DJ. DJ Kaboo, Addy Teacher, Nairobi's finest DJs.
DJ Junior 3D dropping the devil down. Follow him on Twitter, Facebook, and Instagram at DJ Junior 3D. Also on Vimeo at DJ Junior 3D.
DJ Kaboo, Addy Teacher.
Ni wena pesa na mali, ya kifahari magari. Bila wewe, kila kitu ni bure. Nijulikani mtaani, toka Nairobi hadi Pwani.
Kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji, yeah. Fitina zanda
ndani ndani malakimu wanavima atapenda na nani injeli ya masekula nikajipa imani ipo siku nitashinda mana mula ndo mpaji yeah. Now I make my paper and I bless my family ole walo nicheka
nicheka
and zinavaga kanda mbili never never never
give up
never never never
give up
never 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 usikate tamama na Mungu anakuona never never never
give up
never never never
give up
never 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 usikate tamama hangaika kila kona. I remember mama told me binadamu wanawema ukiwangalia usoni ukiwapa kiso wanakusema
bandem negativity hypocrites me abandem my life condemnation me abandem wananisema tisifai me abandem bandem negativity hypocrites me abandem my life condemnation me abandem wananisema tisifai me abandem.
Now I make my paper, and I bless my family. Ole walo nicheka,
nicheka.
And zinavaga kanda mbili. Never, never, never
give up.
Never, never, never
give up.
Never, never, never. Usikate tamama na Mungu anakuona.
Facebook and Instagram at DJ Junior 3D.
DJ Gabu, Ali Teacher.
Tabia zangu, zikupendeze. Kuva kwangu na kunena kwangu, kukupendeze. Mienendo yangu na tabia zangu, zikupendeze. Kuva kwangu na kunena kwangu, naomba nifanane na we,
Yesu.
Niwe jinsi upendavyo. kuficha, sasa nitakupa nini. Iwe sawa na yale umetenda, hakuna ila moyoni. Sifa nitakuimbia, ili kugharimu, msalaba ni unifie. Ivo inanipiti, sifa nikuimbie. Wema wako niseme, ili na wengine wakujue.
Instagram at DJ Gabu @ETeacher and on Twitter at DJ Gabu _ @ETeacher.
Watoto shilo jaripoti, na yote Mola anajua. baby, bless me. Ooh, you will bless me. Oh, Lord, my father, you will bless me. Ooh, you will bless me. Bless me.
Big up 23. Okuna DJ Junior.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Addy Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Aisha yangu full of your grace to the fullness. I can never doubt your greatness. I'm victorious. Full of love and forgiveness, yes, you're glorious. May give glory to your holiness, thanks and praises. Greater is he who is in me, Jesus who died for me. As for me and my house shall follow thee. Jack who took my story. Sito kukana na kosama na 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 kosama na 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 kapo kukana sito kukana na kosama na 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 kosama na 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 kapo kukana. Jesus, open your eyes and see, heathen. Seek ye first the kingdom of heaven. All that is of the world freely given. Dani yaki mini skill tam, tam tam. Kani shini kana yaki tam, tam tam. All creation to him come. Alibaki mokozi wa mwanadam, tam tam. Simeza, miki wanaye siwezi teleza. Wendi muweza, asante kwa nguvu ebeneza. Ulisha tekeleza, salabani yote ulimaliza. Reka satali buku, tulububuza. Greater is he who is in me, Jesus who died for me. As for me and my house shall follow thee. Jacko took my story. Sito kukana, na, kosama na, na, na. Kosama na, na, na. Kapo kukana,
maisha yangu naileta baba, nitumie unavyotaka, hata ninapokosa unani bless, maadui wakinigonga unani protect, nikumbuke kwa mipango yako baba, nisitoki hapa kando yako baba. Asifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu. Asifiwe Yesu kila siku ya maisha yangu. Bila ye mini bure bure bure. Mini bure bure bure. Bila ye mini bure bure bure. Mini bure bure bure.
Bila Yesu kila kona nishaona hii maisha noma. Bila Yesu singepona na mashida yange kwa majana. Bila Yesu kila kona nishaona hii maisha noma. Bila Yesu singepona na mashida yange kwa majana. Yomana Sunday,
badala ya kushikisha unikosima ninjili ya sikika.
Bible kipande,
ujumbe unasafisha. Ukini tumata mbali ndapikisha. Ayasifiwa Yesu kila siku ya maisha yangu. Ayasifiwa Yesu kila siku ya maisha yangu.
Kati Entertainment's baddest DJ, DJ Kabu, Ani DJ.
Yeah. with the one and only DJ Junior 3D.
Free kama nyonde jia he wa niko free dhambi nilisamehe wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi hakuna roadblock njia pe wa the Lord is my shepherd niko free kama ng'ombe za mtaani okay na kula pepa sijali kumekauka hakuna majani jasho na chia pepa hatu sweat tukiona mtiani si baba metu shape up sikitona hizo ndizo zina panic kuna venye nadai nidu nidu kitu
moja
kini yangu mwili yangu iku sifu
oh yeah from Monday to Monday nasikia niko free oh yeah salvation ya jaja nasikia niko free oh yeah bring peace and all these shall people be free oh yeah me don't need the white can't the people be free oh yeah
if hard rock bass show me a rich donkey yeah. By the way, kwake misi toki yeah. Nashindaga indoors, nafunga ma windows Baba, praise, paka killing oki
Nam siki siki, nam siki siki
Good night
Alam siki siki, nam siki siki
Kawelewe
Am shiki shiki, am shiki shiki
Jesus running
Ma siti siti, ma siti siti Yani nasema Yani nasema, we know everything is in my church I gotta say that I gotta say that, why he's in my team We're in your coach Hakuna venya Hakuna venya venya neza think me nitoroke Napena venya Napena venya venya umenishika na feel okay
Ay 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 Oh yeah Ay 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 Oh yeah
Oh yeah Kati kati entertainment
Chukote ni nacho ani wewe Siwezi kudanganya inanienda po ani wewe Siwezi kudanganya imekia tu kwa mkuu ama ninafuu nikipanda matatu ama nikienda kama tu milango unafungua singethania unanichanua makini familia susita susita nisita danga Susita, ni wewe umefanya Susita, susita, mi sitadanganya Susita, susita, ni wewe umefanya Chochote ninacho, ni wewe Siwezi kudanganya Kukote nilipo, ni wewe Siwezi kudanganya Ipapa ni wewe
Soma wamechizi Naweza dai ni ujanja lakini utacheka utasema I'm kidding Wala si nguvu na bidii Si nguvu na bidii Ni nguvu zako dadi Nguvu zako dadi Nijue milango unafungua Singejua Ni wewe natambua Sikifua
Susita, susita Misi tadanga
Kati Entertainment Kasonge
Nina imani Siko za mateso Zitapita Nina imani Siku ya kutoka geto Itafika Nitapata mabawa Nitapa Nita itangaza Nitangaza nitashare share. Hiyo kidogo sitajiwekea. Sitalegea gea kushika mtu mkono. Na nikiita somewhere kusaidia. Hata kama sina fare nitatembea. Nitashare share. Hiyo kidogo sitajiwekea. Sitalegea gea kushika mtu mkono. Na nikiita somewhere kusaidia. Hata kama sina fare nitatembea.
Mama mix up
Fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko
ulivyo fanya jana. Fanya, 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 fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni hakileo katanuka. Bila naona kasha anza kunuka. Usiposhuka baba leo katanuka.
Fanya.
Natumia storobong kusema vile wendi dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile wendi dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya
fanya.
Kuliko livyo fanya chara
fanya.
Fanya, 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 fanya. Najua leo utafanya
fanya.
Kuliko livyo fanya jana.
Fanya,
fanya, fanya, fanya, fanya.
Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na vipofu wataona. Nikikuona hata shida zitaona. Ah. Nikikuona na wagonjwa watapona. Baba fanya.
Fanya.
Natumia storobong kusema vile wendi dong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobo kusema vile weni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya
fanya.
Kuliko livyo fanya jari
fanya.
Fanya, 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 fanya.
Yeah, this time I'm up kama kawa si unajua. Chilling with DJ Gabu.
nitaja chanja wengine waminifu Fuwa ikinyesha inawanyeshe ya hotu
Pena, maskini na tajiriana Pena, pena, tumana mina Deka,
niko mikono ni mwake
Kila kitu kiko beta Kuanguana, pena, maskini na tajiriana Pena, pena, tumana mina Deka,
niko mikono ni mwake
Kila kitu kiko beta
Mungu wana penda, penda, penda Na sando wana mina deka, deka, deka Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka Anani, penda na deka
Mungu wangu wana penda, penda, penda Na sando wana mina deka, deka, deka
Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka Anani, penda na deka
Kukumita na come through Kamana na msifu Ombi ya na chibu
Kusifu na sifu kuruka Loma, loma kuruka Kani kusifu na sifu kuruka Loma kuruka, loma kuruka eh, eh. Ati loma kuruka, loma kuruka eh, eh.
Umenitoa kwa blanda Loma kuruka ah, Isi mchezo kandanda Unanibamba kuruka ah, Kama pete na chanda Tuko kimoja kuruka Urani zako ni zawanga, nasikia fiti kuruka hey, yeah. Yesu we ulini lola, likiwa kwa bestu ya sola Nilikuwa chini pati pati, shetani angeni bora Ulipotokea akahora, sasa mimi sina wasi wasi Na shukuru, unanipeleka na rada Unanipeleka na rada Unanipeleka na rada, peleka na rada
Umeondoa noma, noma kuruka Kani kusifu na sifu kuruka Noma, noma kuruka Kani kusifu na sifu kuruka Noma kuruka, noma kuruka eh, yeah. Ati noma kuruka, noma kuruka eh, yeah.
Haijalishi unene wa pochi Ama we ni mfupi kamoji Bora unapiga magoti Hata kumulika kama tochi Haijalishi unene wa pochi Ama we ni mfupi kamoji Bora unapiga magoti Hata kumulika kama tochi Wakileta manoma manoma Watulie basi mambo bado Jua litaka niteleze ni dunde Wakapaka mpaka avocado Na shukuru unanipeleka na rada Unanipeleka na rada
Unanipeleka
na rada Peleka na rada Unaondoa noma noma kuruka Kani kusifu na sifu kuruka Noma noma kuruka Kani kusifu na sifu kuruka
DJ Junior
People
Entertainment Spanish DJ, DJ Gabu, Ari DJ.
Show my best in the Korea. Keep all the fitness in the Korea. Show my best in the Korea. Show my.
It's Shimbugwa and I'm hanging out with DJ Junior.
Show my best in the Korea. Keep all the fitness in the Korea. Mimi na yesu tu Korea. Ni Korean bila mawe. Show my best in the Korea. Keep all the fitness in Korea. Spiritually in Korea. Ni Korean bila mawe. Mason una exercise ndo mason ina grow. Bulb una switch on ndo bulb ina glow. Bomb una set ndo ina explode. In short, ni you reap what you sow. So solid ni what are you exercising? Kama ni bangu madito vuna bad things. Yes ndo life, bora uhai. Bila e utadai, mbona ni lie. Kama sija show yangu, iyo dosi die. Uda kufitina, hapo sikai cheki. Salvation ndo nime hold on tight. Mimi ni Korean bila mawe. Mina exercise. Show my best ni Korean. Keep on the fitness in Korea. Mimi na yesu tu Korea. Ni Korean bila mawe. Show my best in Korea. Keep on the fitness in Korea. Spiritually in Korea. Ni Korean bila mawe. Ni boy wa mtaa lakini bado ni Korean. Siri ni kupenda God kushinda maweng. I praise him daily hata na sheng. Ni uwezi nipata kwenye game. Bado na exercise meni nasoma Bible. Nishike wa then get pen na Bible. Nyandike song ya God iende Bible. God anani lift haya kushinda pilot. Mwimbie kija misiti nshiki. Mini kona Yesu mina feel fiti. Kiston jiwe misi shikiki. Ni Korean bila maweng. Mina exercise. Show my best in the Korean. Keep on the fitness in Korean. Mimi na yesu tu Korean. Ni Korean bila mawe.
Follow him on Twitter, Facebook and Instagram at DJ Junior 3D.
Izi vitu ndogo ndogo zisifanye ni sikuimbie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mi ni kununie baba. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo. Sukari kipanda na unga, izo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga, izo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, izo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, izo vitu ndogo.
Hey pipide, unajua bila Yesu ni tikide. Ai, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Ai, anakucheki de, everyday, ukikomplain jia holiday. Izo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama odede. Ai, na unashinda ukilia kusota, izo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, izo vitu ndogo.
Izi vitu ndogo ndogo zisifanye ni sikuimbie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mini kununie baba. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo. Izi vitu ndogo ndogo.
Mini wina, ata kama pesa sina. Lamborghini na bima, najua zote ata nipa. Nipa, madeni halilipa. Huyu Yesu wa uzima, I'm no longer a sinner. Unalia juu ya dina.
Hey, 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 vipi de. Unajua bila Yesu ni tricky de. Mimi wanda de. Nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakucheki de, everyday. Ukikomplain juu ya holiday. Izo vitu ndogo de. Mbele yake ndogo ndogo kama odede. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye ni siku imbie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye ni siku imbie baba.
Odi wa mta, huko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka, pasi ya mka. Focus vile inafa, kanyanga na utapa.
Wala,
kumabolisa
so
Umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
na kuwarafiki wa dhati ingawa sometime napatana na umati kama tuda na kuuza bei dhati we wa dhati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
hajawahi niangusha
hajawahi 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 niangusha
hajawahi 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 niangusha
hajawahi hajawahi
Ukijana wakayoli Amenipa moto wa balokoli Deli anifunza utadhani niko pole Wake niko fuli, fuli Natulia tuli, tuli, tuli Za shetani nisi kuli, kuli, kuli Na mafunga kaki fuli, fuli, fuli DK kwenye pe
Ajawai, ajawai Ajawai ni angusha
Ajawai, ajawai
Excuse me, little empress. Give me point, kick, check it for a really long time. Women impressed. Like I can't even run. In a pesa, uta have a good time.
Excuse me, sina interest. Naomba unipish. Nisipoteze your time. With respect. Na inda zangu kesha. Na nimechelewa sina tata.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Addy TJ and on Twitter at DJ Gabu underscore Addy TJ.
Long time, women impressed. Can you go and share around in a pesa uta have a good time?
Excuse me, sina interest. Naomba unipish. Nisi poteze your time. With respect, na inda zangu kesha. Na nimechelewa sina time.
Ona sasa maringo. I promise I'm single. Twende tuka pop champagne, gari ukitaka zipo. Usidanganywe na kimo. Pesa zangu long kama train.
Sina haja na limo. Dunia ini mapito. Nafuata wangu wito. Sina maringo. I'm simple. Ina Mungu wangu full stop.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
He's a bad boy.
Tangu si tukutane. Nimekuwa kama cheesy. Thinking a lot about you. Neza kuita fund. Ile tu umenishika girl. Umeni kwa chuu.
Kaka, kwangu ni kama unafanya uvu kwa nchi kavu Nimeokoka, mwili wangu ni hekalu Neza kuombea tu
Mambo ya maombi weka kando Nini unataka nipe mfano
Sioni kama unaweza kunihando Manake wako bundio mwanzo
Haya basi tufanye mipango Wende deti nieleze mambo
Kwanza kiburi taweka kando Niposa tuanze mipango
Basi tupatane Friday
Kisha iko Friday
Okay, let's make it Saturday
Baby, study huwa that day
What about on a Sunday?
No, Jumapili huwa church day
Ah, basilini tupatane
Pengine uje na mikanisani
No, she's a church girl
He's a bad boy
She's a church girl
He's a playboy
Father bless me, Father bless me
Misti paliga shatara Zaka ya mundi
So me pray a freedom you taude Thanks me speak freedom Na 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 ude So you on brain
Been a hard time looking forward for a good time Forget the past, embrace the future hey. Pray for the care, pray for the hoes Pray for the people living in a guanyo
Somebody pray for me Pray for me Somebody pray for me 2019, Father bless me with me on a car. Finally 2019, Father bless me with me on a house.
Father bless me, Jesus, you
say. Yeah, yeah, Risti mama hapa kama kawa, si unajua. Chilling with DJ Gabu.
Yeah.
dunia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, this always fagia. Fagia! Semiongoza njia, nipe nguvu badilisha hata zangu nia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, this always fagia, fagia.
Sima Sound Production.